Ekubali abakugumu by'amateeka balambise nti abantu abavunaanibwa emisango mu tteeka ery'okukozesa obubi kompyuta, emisango egyo ne gibakamuve era ne bakola n'ebibonerezo, tebalina kusuubirayo kuliyirirwa kwa ngeri yonna. Kimanyiddwa nti kkooti etapita ssemateeka gye buvuddeko yasazaamu etteeka lino ng'erumiriza nti lyayisibwa mu Paalamenti ng'omuwendo gw'ababaka teguwera bulungi era nga gwali gukunukedde ng'emmindi enkwatire ku ffumu. Ensala eyo yaddirirwa omusango ogwatwalwayo ebitongole binnakyewa okuli Unwanted Witness Uganda, African Center for Media Excellence, The Editors Guild n'ebirala bingi nga biwakanya etteeka eryo anti bulijjo okuwakanya emmandu ate kusongoza mumwa. Kati munnamateeka Moses Bamulabire ow'ekitongole ki Trinity Legal Aid Uganda mu kwogeramu n'omusasi waffe akikaatiriza nti etteeka terikola nga lidda mabega, kyokka agamba nti abo bonna abali mu busi mu kiseera kino ng'ekibasibya gy'emisango egikwata ku kumenya etteeka eryo bateekwa okuyimbulwa mbagirawo nga n'akatayi tekannasala kkubo.
Abantu abamu bayinza okugamba nti kati ffe ate baali baatusiba, kati bwe baatusiba oredi baatusibira mu tteeka eryo. Nedda, baakusiba era n'osavinga ekibonerezo kyo wamala. Bwoba omaze etteeka nga likyaliwo kitegeeza ate ne balisazaamu nga omaze ekibonerezo oba tokkirizibwa oba tosuubirwa kuliyirirwa. Kuba nkiwuliddeko abamu nga bagamba tuteekeyo okugira kwaffe baatukwata tokkirizibwa kubeera nti etteeka likola lidda mu maaso terikola nga lidda mabega. Etteeka lino tutunuulira nnyo omukooti yasinzidde ku ki okutunuulira nti obuwayiro obwo bugenda bukola ki busazibwamu. Kuramu teyawera, kkooti egamba nti member of parliament kusinziira ku namba eyalimenti okuyisa etteeka eryo teyawera, ate ng'ekyo mu mateeka tukiyita fundamental constitutional right.